song is this.
Oh, no, no.
My jingles are come for lifestyle.
It's too kids, babe.
Yeah. Cause I'm living my life, yeah. Cause I'm living my life, yeah.
My life.
Cause I'm living my life, yeah.
My life.
Cause I'm living my life, yeah.
My life.
No. Tukisha piga powerful, tupokei kanseli, atupokei kanseli. Tumetoka dambu, tunongeza hasoli, tunongeza gasoli. Toka kwenye ardhi ya Mangwea na Bushoke, ambapo tembo alididimia kwenye tope. Ilibidi niame mkoa ndo nitoke. Salute kwa Chemba Squad, Makole, Hexagon na Dope. Kitaja watoto wenu wa trap, msitaje jina langu. Maybe best rappers of all time, don't mtaje jina langu. Wanasema mina ugea nkilewa nkivuta kaya. Nyuma ya kuta za chosa sa mchizi na chimba dao. Wanda maslitch so washindi yapo na lala na keti. Wanatamani udate kuto unawasha mipepe. Wataisubiri sore demu wako wamemegwa kuteta. Wakati wao mademu zao wanawakata mvicheche. Loser to pay, winner to stay. Kama pool table cheza na balls. Tunapotoka hatu snitch.
Oh young seller,
si wenye watoto street.
Oh young seller,
angalia unapoishi.
Oh young seller, oh yeah.
Cause I'm living my life, yeah.
My life.
Oh no.
My life.
Cause I'm living my life, yeah.
My life.
Nah.
My life.
Cause I'm living my life, yeah. Shafanya vingi now, you can't tell me nothing. Fuka vigingi, yote kusaka something. Mungu nabidi, baraka za wazazi, mpaka mkaelewa. Kokote na putimba za saso,
so.
Mpaka wanakiri mabisho,
mabisho.
Kama kwenye jeshi komando, sasa mnaelewa.
Toto dom town, miaka kumi nimekuza stebe menda. Sijana kuibeba dom sozi kustafu chagwa bega. I'll be the victory, the leader mkulungwa leo diga tenga. Azaki kucha mwino guwasa nkuhungu mpaka itega. Nilipo toka nshona fitna kusaka rupia. Tukiona wabwa wa hitma wana tunavamia. Sometimes mlo moja mama anauza bagia. Mpaka sasa shows am wanza na fly na bomba gi. Macheki wabwafu wachawi wanasota vitako. Wakije kuwango na kute meketi kitaku. Sombo kuchukie wakutukanie na mama. Enda kukokosea watakukumbushia maisha yako.
Tunapotoka hatu snitch.
Oh young seller,
si wenye watoto street.
Oh young seller,
angalia unapoishi.
Oh young seller, oh yeah.
Cause I'm living my life, yeah.
My life.
Oh no.
My life.
Cause I'm living my life, yeah.
My life.
Nah.
My life.
Cause I'm living my life, yeah.
Tumetoka
dambwe, tunongeza hasoli, tunongeza gasoli.
Yeah, Majengo Sokon, African boy, heads to keys. Mighty power, respect my brother. We believe in God. We out.